the body sucks.
Kali bizo ke bayo. Kali bizo ke bayo lanze. Lanze viva.
Lela Mura Oyagyon Jehovah re kwela re tsoka chance re hi batswa di le bana o je re rena re kwela re tsoka bo phelo ke gala rena re hoelwa ba go rata ba fa ya rena re shaleletse re senya go senya mara fo wena ra som re gila go gila mara modimo ra som re khoma go khoma mara go wena ra som ba no go bamba ra bamba ka wena papa re tsou ba re tsere jonne jo inu brika ra go ba bo soko bona ra bo ge ba fa ya ra khala ba fa fela ra go re tla phela ka prayer Jehovah rena ra go bo phelo bo shop bo nyaka yena re phela di dira di ba di nyaka papa re phefe ba re tsere je yempana aha ga re tsere la kha mpana ka chiga ga re tsere di madumbe ke tsere ba yo mpana jar ba re tsere jonne jo
how baba we ya butish e ga ba ba tsadi ba rena ba sinza ga ina how baba we ya bujisha te igaba batswari bare na masinze kaina begele bege balela bana ba bona basia o tugo bana motswari ya rotari kele amba ba batswarele ke o pela batswarele o wa baba o pe bona na o fe jo mologe baba batswarele ke o pela batswarele o tugo bana motswari ya rotari kele amba ba batswarele Kau pela batswarele Uwa baba ope ba mwana ope jo mologe Papa batswarele Kau pela batswarele Bubu tukubana motswari ya rotari kele Mawele riwe